Bu telefonun önünden geçeğinde müstakarın yazılmayında hemen bir formayı doğuzu yabona. Wasuzote mkwano gwange na jesinziro kuvangati munofuli lizente katekeno ya mtu yuzo Monday to Friday nya mpaka mkaga izo kumachia nangi Eric Sembejo noko valero wetu ugele tuagalo kuweza katonde na kuzume zili satu mkwano gwange tuli unaku wiki ijude utire vinyo esose mwezi guno mkwano gwange ogwa Oktoba umpia gwetu atandise mkwano gwange tuagalo kuweza katonda na kutendeleze linyari kuwanga tuagade na te tusobodo kubanga tumunafe esawa ezwe ya kudarubi naku wetoge ze sapu ze tuwakatandi kimbuza mwezi guno kwa Oktoba tuwakaru kumibaza guminanga ya tuseda kumimu okulira waru wanafa wagena masuna kubanga tumunafe mutambula mugenda yona jemuka kalaviza emili mtuwakaru kubaza Katonda jenabia bakule debi nabia bayi sizamu kubanga ichama zima Katonda atuwa gali za dala nyo nga uchiruwezi nga uchinza na sukuruma nge lijo uchiruwezi ya tuwa gali ya dala nore chino ya gina masu nukumanga tu mnafio muagala ukule vivyo ya gala vya ya gala atetura venga tutambula mkuliki yu masinzo unakuwe guwe mageze masu nukusaba nukugira kune Katonda nukumuibaza nukumutendeleza nukugena masu nukumanga tu mnange mugere vyo ebintu vyo ya gala korele nukugira kune Katonda unumutendeleza ako nyongero kukulisa kulikira yu dala awuruba na pababa dene ente katika ezenja uro birthday parties pababa dene mbaga uraliru waluwa balina imikule ezenja uro na mwe tuwagaru kubanga temu nange tuwagariza bilu njibisinga u watu seda kumimogena maso no kubanga utambuza wikene mpia negena kubanga unji jori era bera no kukiriza bera da no kukiriza bulishu mchuja kutambula era Katonda ali nawe era ajja kubeera nga temunange akulungamya enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula weewaawo nyongera okutegeeza gwemunange agenda maaso n'okuwuliriza nti teweerabira abannaffe aba joint medical stores abakutuusaako ebintu ebyenjawulo ebikozesebwa mu malwaliro pharmacies drug shops ate nga baweebwa olukusa bannaffe aba National Drug Authority bakugamba ki bongera okutegeeza mukwano gwange ebbeeyi y'ebintu bye balina eri wansi ddala gina maso nukubanga temu na pobe yunida jukira basa angi wa nsambia mabega wa American Embassy kurukudoru kade urono urubaru genda gaba baku gambie chi baina matabi ya genja urungo vude kunsambia wano baline tabi mbalara baline tabi arua baline tabi Fort Potro baline tabi jinja atera ni Masaka baline ayo amatabi ya genja uro na ya atera bongero kutegeza gumunanga uliriza usoguro kubafuna 0800 23 18 ukusobola kuwafuna 0800 3 0 3 4 ubafunire abanafa ba joint medical stores uterevunyo zikiriza nsoke nkore wa intati tukwa mkutoba uterevu muna nge chenda mkutatu kwa nyezo muenda na membe fama idovo ziri yavo na nyongero kuweza yonego gina maso na ukuranga tumuna fukura okuwa saganya okura banga mkwano gwange tongela dala okutambula obulungi wawo na teira lunaku ramande esawe soka jukira utile kutubira ni wana fukubira denomu Intelligence Council of Uganda nzikiriza kazi ndalo nkaba kwa se bakula mseko ati tulavinga tutambulira dala bulungi nyo
so mtese eliki sasi nyo kutuwa kao na kuno lunji tubaza mkama katuna tisobozi seza okubana te ngatuli ziganyako amanya mlanjira simbwa Lazarus na mzee mkubiza abavubuka mu Interreligious Council na tetu waza mkama tatuwade umwezo mpya atera na unako urunji weruti nga ungabuli jo tisa utandikane update eza Interreligious Council wiki ya guwa kunako uruo kuna tuwaringa tuloringa out tuna programu egendo kwanga tulaba abazadde community bahedi teachers naba ntubo na engeri jetulabamu jetuloza nejetukwata mu kubana abafuna embuto ya teenager pregnancy okulaba nga bambi abaana bano ate basobola okubanga bagenda maaso n'emisomo gyabwe mu mbeera ez'enjawulo kubanga tulina nabo abaana abazaala n'olwekyo nga tulina okusinkana abakulu b'amasomero ne bakyama ne ba board okulaba nga wabeerawo enteekateeka y'enjawulo eri abaana abo baleme kubanga ate basiirwa omukisa gwabwe ogw'okubugumizibwako oba ogw'okusomesebwa nolwekyo nga Interreligious Council na tugenda kuba tukola activities ezo mu district ez'enjawulo okulaba nga tuwanirira omwana owobuwala okulaba nga adda ku ssomero abasoomoozeddwa mu mbeera eyo. Ate era n'olunaku olumu olwaleero tulina ttiimu esituse nga tugenda Moroto okulaba nga tukola ku district interfaith committees okuzizza obujja n'okulaba nga tulaba nti fena tukwatira wamu ne bannaffe ku district. Ate era tulina ttiimu endala egenda mu Albertarian region omudisitulikiti za Hoima, Kiryandongo ne Masindi okulaba nga tuteekawo enkola eya social accountability.
Okay.
Omuntu alondoole obuvunaanyizibwa gavumenti bwemulinako, obuweereza gavumenti bwerina okumuwa okulaba nti ddala ekyo ekigwanidde kyekikoleddwa era kiba kikoleddwa mu ngeri eyo omuntu amaanyi ge n'obuyinza bwe bukomawa okubanja n'okujjukiza gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo.
Mwateri vunye chenda mtarukani nyeza mwenda na membe fome dozi ya vuna iyo munafe Simbwa Lazarus atiranga tulimu mwateri vunyo ni munafe umelaka msabe akura mseko
niyanziza sebu mbala msiza mwena vateze era baliku na mirembe FM sera chino atenga utuwada akado kutuuliriza era nituwebaza mukama Katonda uruwa akadde kano na mirembe FM ketuwa twebaza abatesitesi baayo olw'okututeekerawo akawaganya naffe okubeera nga tubiranga tujja nga twogerako eri abantu amannya nze Reverend Daniel Token Wejuli nkola n'ekitongole kya RCU omulimu gwange gwa kukunga okumobilizinga abantu mu buli mbeera ebeerawo ate n'enkola ku bya mindset change mu kitongole ekyo.
Okay. Mwetere vunyondoza bannaffe mbawulidde bulungi nnyo tugenda okutambula nate olunaku olwaleero weewavu katutandike n'ensonga eyeggwanga gye tutambuliremu kati ekirwadde ekyebola okuva wekyabalukawo omwezi ogwaka gwe n'azaabe okuba balangira ennaku zomwe zaawe zaali ngaali September around there balangirira cases tulabye nyingi nnyo ezambuka basawo ne bakwatibwa abamu tulabye abantu abavudde mu bulamu bw'ensi eno olw'ekirwadde ekya Ebola. Wenjaga tutandikire nga Inter Religious Council of Uganda kubanga muliwo okulwa abantu era mulungamya eggwanga lino ate n'abantu be mugenda maaso n'okusumbamu enzikiriza ez'enjawulo. Wenjagala otandikira nga Inter Religious Council of Uganda embeera eno mugiraba mutya era nga mumweteeseteese mutya okulaba nga muyamba ku bannayuganda okulwanyisa enteekateeka eno?
Weebale ssebo mukulu Eric. Ebola si gwe mulundi ogusoose okujja mu ggwanga lyaffe. Aze n'agenda n'addingana n'addingana. Ekikulu ekyo tulina okumanya nti enkyukakyuka ey'obudde n'embeera eriwo omutonde ebintu bingi bigenda kujja okulumba omwana w'omuntu. Ebimu ku ebyo ndwadde, ebirala njala, n'ebirala ebyekiriranya ku mbeera eyo. So ekirwadde ky'Ebola kirwadde kizibu nnyo. Bwekiyingira awantu tekisaatuuka ng'ebirwadde ebirala ebisaatuuka ne bitegeerekeka mangu ate ne bikolebwako ne bigenda mangu kubanga kino bwe kiba kiyingidde awantu kiyinza n'okuzisa efamire enamba n'eggwaawo. Naye ate obuzibu obukibeerako nti fenaffe abantu tuyamba nnyo endwadde zino okulaba nti zitambula mu ngeri eyinza okutufuukira ekizibu okukijjawo. Abantu baliranya nnyo endwadde zino ezimu mu ndowooza zaffe ez'ebyobuwangwa ate olumu ne tuziteekamu endowooza ez'ebyobufuzi. Kakati ekintu kasa kiyingiramu abantu okuleetamu beliefs ezitali za science atenga ekintu kyo kijide mu mbeera etali erije fulowooleza mu kubanga nabadde mpulira nti abantu balowooza nti kino ekirwadde tekiriiwo naye ekiriiwo dogo waliwo abaloga bannaabwe babasanyeewo okubazikiriza bonna naye ekikwewuunyisa omulogo ono abeera aloze nekitwaliramu n'abasawo kyakabi nnyo nti twafiiriddwa omukugu Dr. Mulamba Hamud ate nga abadde si munayuganda munatanzania naye ng'afaayo nnyo kakati omulogo ono omwewuunya bwaloga n'atwaliramu n'abasawo baffe ekyo kiba kisusse kubanga omukenkufu ng'oyo okufa kiba kitegeeza nti ekirwadde kino si kyangu tekyagala kukyekiriranya tekyagala kukikweka tekyagala kulimba kyagala abantu bwe tuba tugenda okukyaŋŋanga first of all tutandike n'okukkiriza nti ekirwadde weekiri ekyo kisingira ddala okubeera ekikulu abantu abakirimu abali wekiri abaliranyeewo tukkirize nti ekirwadde ebola wekiri era waali era yeetoolodde mu disitulikiti zino ze bamaze okugazeetinga oba gavumenti oba minisitule ey'ebyobulamu naye tugamba nti aa kitandikidde mu Mubende ekyegegwa twafunyeeyo keesi e Kassanda waliwo keesi ne tulaba akati bitundu ki ebiriraanye ekitundu ekyo abantu bano bwe baba batambula bagenda ne bakomawa naye bw'oba ng'oyagaza banno obulamu nga weeyagala obulamu weeyagaliza obulamu ate ng'oyagala okubeerawo mu famireyo ate ng'olina obuvunaanyizibwa bw'olina okukola twandibadde naffe ekisookera ddala okukkiriza nti ebola kirwadde weekiri era kitta eyo ensonga esooka okubeerawo ensonga ey'okubiri bwe tumala okuvumbula nti obulwadde weebuli kakati ekiddako tukoze eki
awo nnyo njala atandikire ekiddako tukoze eki kyenda musarukanyize mwenda na membe foma edoboozi lyabona butere ku mukono gwange kyenda musarukanyize mwenda na membe foma edoboozi lyabona awe tugenda maaso n'okutambula oba reva nkomyo gy'oli wadde okyatunyonnyola
tukomye ku kibuuzo tukoze tutya oba tukoze eki ekisookera ddala mbadde ngambye nti tulina okukkiriza nti obulwadde weebuli ekyokubiri kyetaaga ebeere ensonga ya buli omu ku ffe abali ewala abali okumpi abali awo nga buli omu afaayo okulaba nti alina kyakola okulaba nti ekirwadde tukirinnya ku nfeete ekisookera ddala okwewala waliwo ebintu bye tusobola okukola n'okulwanyisa nga twewala n'owulirira ddala nti ekirwadde kigudde awantu naye gwe n'ogamba ate kinansangawa bino by'abantu bayisawo ebyabwe bino bya bulimba kakati mu ngeri efaana ng'eyo ogenda okwesanga nga abandibadde bakola omulimu ogw'okulaba nti ekirwadde kikoma ate bakoze omulimu ogw'okwongerayo ekirwadde ekyokubiri nsaba abaweereza bannange abasumba balina obudde balina platforms ez'okuyamba abantu okulaba nti tukola ne tukyusa endowooza zaffe tebeegaata ku bantu ababuusabuusa beegaate ku bantu abagamba nti amazima gyekiri ekyokubiri nga bayamba abantu abajja gye tuli ku saavisi zaffe okulaba nti twekuuma okuteeka amateeka n'okukwasiza ebiragiro Ministry of Health ministry ey'ebyobulamu amateeka ago geeba etaddewo embeera ereme okusajjuka kubanga ffe ndowooza abantu bakyatuwadde ku mukisa bwe njogera ku baweereza soogera ku baweereza ab'ekkanisa ya Uganda njogera ku baweereza aba buli kika oba oli imaamu ku kirundu ekyo oba oli pasita ku kyalo ekyo oba oli mubuulizi oba oli katekisiti oba oli musomesa wa kereziya mu kitundu ekyo
kakati bwevudde bwaffe okuyimirira tukole Katonda kyatubanja okulabula abantu kubanga ffe bwe tugamba nti ekintu wekiri abasinga obungi batukkirisizaamu kakati waliwo we batakkiriza kati agamba ebimu tulimba naye njagala okusaba abaweereza bannange buli ku mutendera gw'oliko mu bitundu ebyo ebimaze okulangirirwa nti omulabe yayingiddemu tutwale obudde buli we tubeera ate tuyambe abantu bano kubanga waliwo bannaffe bwe bagamba nti wano tumalewo eddakiika asatu baagala tumalewo essaawa ssatu ffe tubayambe tugambe nti nedda olumbe luno twandirumazeemu essaawa ssatu naye embeera n'obudde bwe tuliimu eno we tuli wabi akabenje weekali tukole mangu aboogera babeere batono abantu basansaane buli lwe tulwawo abantu beerabira bwe tubadde mu covid nga bwe mulwa awantu ogenda okulaba nga masiki zigenda zitandika
okukkaaniko
nga ziika wansi w'ennyindo ogenda okulaba nga ziri ku birevu nga n'omumwa nagwo guguddeewo nga kubanga muluddewo people cannot continue sustaining masiki okubeera ku bitundu ebyo yes n'olwekyo singa tubeera nti tugendera ku biragiro ne batugamba nti awo mumalewo eddakiika asatu tumalewo eddakiika asatu tukole ki tugweewo tugende tuleme okuwakana tutwala obudde obungi abana Uganda okuwakana n'okwogera nekitutaliiko na bumanyirivu ku kyo twefuula bamanyi netubeera baakafulu netunyonnyola netwogera era kyabadde gundi yakyogeddeko bwati era bw'olaba gundi yayogedde bwati tuwulirize ababyobulamu batugamba
ki okay.
Tuwulirize abakulembeze baffe gavumenti eyogedde kiki kye bakoze neesaba abantu ekitundu ekyokubiri oba gurupu eyokubiri be bannaffe abakulembeze baffe political leaders waliwo we tutuuka ne tuva ku mulamwa buli kimu ne twagala kibeere politiko buli kimu ne twagala
kiteeka mu politiko
kibeere kya byabufuzi waliwo embeera ze tutagenda okunoonyezaamu ebyobufuzi waliwo embeera ezaagala tunoonye okutaasa abantu kubanga abantu ye kapito yaffe mu byobufuzi kubanga bwe babanga bafunye obuzibu naffe tuba tetufunamu beera fonze nandisabye tuddukire nnyo ku kuyamba abantu okwetaasa okusinga kubanga waliwo ebirwadde ebijja nga tetulina na busobozi obw'obujjanjabi obw'okubinoonyerezaako obusobozi buyinza okubeerawo naye tetulina bukugu naye bwe wabeerawo engeri ne batugamba ekyo tukikwatako tusooke tukireke olumu enkola ey'okuddukirira ebiba biguddewo ebibamba disasters batera nnyo okusindikayo military ebeereyo okuyamba kubanga yo ebeera ne information eva mu bantu mu ngeri ya supiidi ate bwe babeera bangu bakumobolizinga okugendayo so bwe bakugamba nti eno togendayo wano waliwo ekizibu tobuuka wano tuleme okuwaliriza
nze
nja kugenda ebyo byabwe bino si bya military bino byabasawo abasawo balina we bakoma buli omu alina wakoma bali batraininge bano si batraininge fe ebyaffe twagala tubikole nga bwe tuba tubirabye kategore ey'okusatu gye njagala okwogerako be banaffe ab'ennono n'obuwangwa kakati tulina oluusi we tuyingizizaamu eby'ennono n'obuwangwa nti ate ekyo bajjajja bagambye kino nti ate ekyo si kye kino netuteeka abantu okutegeera olwa nabadde mpuliriza omubaka omukyalo we Kasanda ng'ayogera akawungeezi ng'agamba abantu abamu badduse mu malwaliro bagenda mu basawo Abaganda abamu baganya okukkiriza nti bulwadde bagamba babaloga kakati ne batandika okusengula bano ababanoonya babatwale mu malwaliro bagenda okutuuka awo nga bavuddewo n'amasimu bagaggyeko ate baddukidde mu maka ag'abalala
ate namu ababa kweka okweka ekigendo okukulya wena kubanga oli adduse bamunoonya ngaali kaka kwate n'omulwadde oba omugenzi oba famire ezimu kati abaga bateebereza nti tufuna abantu bano tubajjeko sampo tulabe obanga balwadde bw'otabeera mulwadde tebakusiba bakuta bw'obeera omulwadde bakuteeka ku bujjanjabi
tuzoli mukomero oli ku bujjanjabi omune oleme kufuna buzibu nakusiiga balala
aha naye kakati lwakubanga balaba baani abaze ku mulimu guno oluusi abasawo tebalina busobozi ba military bebaze okiraba okulaba nti bayamba kubanga bayingira buli wamu mataba biki fwe ba civilians wetutakola ki wetutatuuka naye kakati bwe babalaba babagamba abatumya abajasi okujja okututta okujja okutuwamba okujja okutusanyawo no omusirikale oyo bamutendeka mu bintu bingi ne babeera omupoliisi kuzikiza muliro kuddukira ebyo biguddewo nga tebiraze so tukirize tuvweyo tuleme okwekweka bagende batukebere bataase obulamu bwaffe tutaase n'obulamu obw'abalala
katusooka tukole ku nzimi katano tukomawo batuba tukumye omudakiika entono ezisigadde 0700 53 593 oba 0789 3269 09 butereevu munnaffe 0700 53 593 oba 0789 3269 09 kusobola okuyita tugenda maaso n'okuba nga temunaffe tuwuliziganya ku kiki olowooza ku mulamwa gwe tulina nate olunaku olwaleero basinadda wa Luvanda amunaffe Simbwa Lazarus mu byonna bye tugenda maaso n'okuwulira abantu balina endowooza ez'enjawulo ate ezongedde okubeera nga zituteeka mu bulabe obw'amaanyi tusobodde tutya nga bannayuganda nga gavumenti nga intelligence council genda okulwanisa endowooza zino eziri mu bantu kubanga buli ozibyongera okweyongera ate zongera kalu bya mbeera nakulaba nga ate zireeta obuzibu mu kulwanisa ekirwadde kino ekyebola
singa intelligence council ekulabavubuka tuna program nambe ya mindset mindset egereramu ebintu bingi nnyo era ne kino ekikwatagana n'obulamu nakyo mwe kigattira ng'abavubuka kitukakatako okulaba nti kisookera ddala tugoberera ebiragiro gavumenti byetuwadde banaddiini byetuleese n'ebyetwogera eri bavubuka bannaffe kubanga bangi batukkiririzaamu eyo gye tuweereza mumizikiti makanisa makereziya n'olwekyo ffe nga basa abavubuka n'abavubuka kyoba oyogedde kifumintirizeeko era kireme kubanga kya busagwa kisobole okubanga ekigambo kyoleese eri banno kyakuzimba bo mu ndowooza mu ngerageranya ne mukutwala ekyo ekituufu oba amazima ageyolekedde obulwadde ono obwebola nga tebunakwata wuwo tokirowoozaako nnyo genda wala twafunye ekyekanga enamuŋŋono naku lwajjo lwe twategezeddwako nti omu ku baana baffe abadde akola chanship emubende ng'ekirwadde kino kyamukutte ffenna kyatuyisiza bubi nekituteeka wala nnyo okusinziira tubadde tuli ku nsonga z'ebola kitegeeza era omwana oyo ali mu ICU alabirirwa ali mikono gy'abasawo kubanga naye musawo naye tusaba mukama ayambe adde engulu n'abo bonna abali mu kulumizibwa okw'enjawulo bwe kutyo nti bannaffe tuddeme kujjawo tuteekamu byabufuzi nga ebrandi watugambye saawa zino ebyobufuzi tubiteeke ebbali abavubuka basinga bonna bakansalazi abakiikirira abantu tuveeyo tubulire abantu amazima obulwadde gye buli kyetukuŋŋaana tuwulirize ebiragiro ebyo social distance ebenga weeri tunabe mu ngalo buli kadde omukulembeze yayogera eri eggwanga n'atunnyonnyola obulwadde bukwata butya bwewalika butya ebiragiro ebyo bye tuba tuwulira bannaffe buli kadde ne mukama katonda obuvunaanyizibwa bwe yatuwa obw'okubuulira n'otuusa ebigambo eri abantu be tujja kuba nga tubutuukiriza naye senga tunateekamu ebyobufuzi saawa zino ebola taliiko nti nze ndi wa kibiina kino ndi mumyufu ndi wa yero ndi wa green wajja atutwala kyenkanyi ebyo bijja kujja oluvannyuma nga embeera eno ey'ekibambulira nga ekakkanye
kyenda musatu kanyiza mwenda nabembe famedoboozi obubwakakiwandyagadde okuwa munayuganda obusembayo
Mpaka mpana Uganda busemba yonti kusokila dala kusave kudeli mukama katonda tuleme kubana mbera yona ya kwe uzika mtuwe na kubizilo na virozo vya fe natuva mkuburi wa katonda tutambulira omwo tusaviragane iranga ni mukama katonda ajja kudamu okusaba kwa fe no kutuwe chocho na ketueta ganga abantu me.
Ok chenda msarugunize muenda na mbe foma Reverend ubakachi ngatumba umba
etisokera dara umbaka buemba wa buwabe ilawo mkisane bagamba anti waliwo okugemesa vaccination abantu baduke mangu bagende babageme ekyokubiri buwabe ilawo bujanjabi gwe soko gendo funo bujanjabi obo ebirala biryoke byeyongerengwa ko. Ekyokusatu abasawo njagala kubazamu amaanyi temugwamu amaanyi mukolo gwammwe ffe tubasabira era tubaagaliza obulamu obulungi kubanga nammwe muli ne famire nga naffe ze tulina naabwe mumujanjaba ze balina omuntu ayinza okwogera ebitali birungi ng'obulwadde bumuluma tekikujja kumulamwa Katonda kye yakuyitira kola ng'okolera Katonda so si mwana w'omuntu empeera yonnene Katonda agenda okusasula nga bwe kisaanidde nze bubaka bwe njagala okulekera abantu babeere baggumu naye nga tugondera ebiragiro amateeka n'enkola ebiteekeddwawo awali okwegemesa twegemese awali obujjanjabi tubuyaayaanire ebyo bye bigenda okututuusa ku buwanguzi ku bulwadde buno obw'Ebola obuzze nga bwe tukoze mu birwadde ebirala tubeere bagonvu tubeere bawulize bw'olaba ng'olina obubonero muganda wange mwannyinaze mwana wange dduka mangu ogende mu ddwaliro bakukebere togenda ku dwaga soopu okugula amakerenda ne bakusalira akakerenda egenda omireko kano obulwadde bagenda kubwongerayo dduka mangu ogende mu ddwaliro bakukebere balangirire titoli mulwadde oba oli mulwadde ekyo kyetugenda okukozesa yetuulu yoka kyekyokulwanyisa ekinene kyetulina okuddukira eryeddwaliro.
Okay.
Yes, sir.
Butirevu nyo ndoza munango ubaka owulidde ddala bulungi nnyo uba olina akabonero kolaga kyonna kyolaga nga bwe bantu bakugambye togenda mu drug shop genda mu ddwaliro bakakase kikyogenda maaso n'okujjanjaba tulabe nga tutambulira ddala bulungi nnyo weewaawe tusobodde okutambula mu ssaawa yaffe n'esooka ebanafa ba Inter-Religious Council of Uganda tulabagane omulundi oguddako.